This is the African music mix on the Voice of America.
Baby, over the hill, the valley and the mountain. You have me wonder life will flow like a fountain.
Friends about VOA Africa, music, sports, and news.
Hey, this guy from a bay, big box, come along. Once I'm a soul in the Bolega Imali on Kimi, the kingdom song. Wait, let me talk to these rappers for a second. Come on. Windows. Check. Of course, now we cut to bullet too. Chini nazi shot, so salon gena bullet too. Aye, cut to bullet too. I'm rapper cut to bullet too. Baby, can you fool me too? Aye, zala cut to bullet too.
Mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa.
coming to you loud and clear with your favorite music. You're listening to the African Music Mix on VOA.
Africa Music Mix, the best music.
Talata yangu tatoa, ama sivyo iwe kwa tara. basi mwenye.
Hapa piga uwa, talaka yangu katoa. Hapa piga uwa, talaka yangu katoa. Ama sivyo ewe wana, nitakuonyesha. Ama sivyo ewe wana, nitakuonyesha. Kulamba miku usadogo kwa kukubwa niwe mama watoto
kwa nini
mimi nimekuwa kwa kulamba miku usadogo kwa kukubwa niwe mama watoto leo hii umeamua mwenyewe leo hii umeamua mwenyewe
waziri dewa nyumbani kila siku maneno yako mama hayaishi nimekuwa sina amani hapa nyumbani kila siku maneno yako mama hayaishi mama
nakupata laka
mama
kwa shingo upande
wewe
mama kwa shingo upande
wewe
kwa shingo upande
nimekuwa sina raga hapa nyumbani kila siku maneno yako mama hayaishi
TX
nimekuwa sina amani hapa nyumbani
kila
siku maneno yako mama hayaishi mama
nakupata laka
shida
upande
wewe mama
mashingo upande
shida wewe
mashingo upande
nimekuchanza nini sasa ni ndugu
kinyonga
lazima mtakutana
Pasulie
mara hivi mara vile kutengana kwenu kusiwe chanzo cha uhasama
nakupata laka kwa shingo upande
tapa
kwa shingo upande
tobie
kwa shingo upande
jitihada zake zote zimegonga ukuta
kamanda
kakutangazia ubaya kwa majirani zako mara hivi mara vile
utengana kwenu kusiwe chanzo cha uhasama nakupata laka kwa shingo upande
tapa
kwa shingo upande
hobie
hapa George
kwa shingo upande
this
Mwage, wapi Salima telefoni.
Let your fingers do the working and your emails does the talking. Send us an email from wherever you are to just where we are in our studios in Washington, D.C. Email us at africanmusicmix@voanews.com. africanmusicmix@voanews.com. We can't wait to hear from you at the African Music Mix on the Voice of America.
Central Africa. Away. You don't know. One more song. Let's gigi. Don't get a tank to more kill a sojiti. I take a care again. Money, bring, 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 bring. Let's gigi. Don't get a tank to more kill a sojiti. I take a care again. Money, bring, 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 bring. Too many jealous, jealous. Believe me. I swear, since I'm famous, famous, I travel everywhere. Too many jealous, jealous, believe me, I swear. Since I'm famous, famous, I travel everywhere. They wanna pull me down, they let me hit the ground. But I know every second is a chance to turn your life around. Lani Mowara, Mowara, Mowara. Lani Mowara, mon tembi, mon baby. Lasso mi wara.
From nothing, they don't know how to love my origin. If you wanna do me, I'ma do you. you do me. Kota bake fande mo. Hai, asomo asomo. Bagin do so abamo. Oto wa koma koma. Lani mo wa. Mo wa mo wa. Lani mo wa. Mo tendi mo tendi. Lasso mi wa. Mi wa mi wa. Lasso mi wa. Mo siabe na mi. Aso siabe na mi. Ki senge senge senge.
And now another song reflecting the views of the African music mix on the Voice of America.
Yebi sanga mwana mabibyo Nalembi koyo kabilo bela na bato Ngai nalembi ehe Nakonzo kala motema awa yuke iye Baza mikolo basa yato bandi na yoko Yuyu ya kozo nisela ngai motema Swananga
Mesa, Kaina Belly Bongo, Mote Mesa, Lata Sandu, Botana Bato, Patita Yote, Yayu Yake, Loco La Marina, Yona Zonga, Yestito, Banda Canayo, Kinisusu, Bongo, Noekoro Belanga, Mesa, Galopo, Tokati Santela, Isumunanga, Adamu, Alia, Mumakala.
Positive that the best things in life are free. Just tune your dial to the African Music Mix on the Voice of America.
Penzi lako natamani unyonyeshe unipeleke. Like sunshine for your soul, the African music mix on VOA.
عيش بهواك ومصدق
From the Cape to Tangier and all the points in between, take a musical journey on the African Music Mix.
Thank you.
You're listening to the best selection of tunes from throughout the African continent. The Voice of America's African Music Mix.
Yeah.